Yo. Ruero Massive.
The BPO.
I'll see.
That is going to hire
Big Baba.
Hey, your metro to cut
off. All American companies. Kenyans will be working from Ruero to American companies.
Kuja Ruero. Sukam Ruero. Tupeng wana kuja Ruero. Machaliza wana ka Ruero. Baba yako walilala Ruero. Alikusho wana shamba Ruero. Kumbe anakuja kulimana Ruero. Westi no tukutane Ruero. Pale tamaki zizo seza Ruero.
Ruero.
Basi sayume nino pull up in a Benz of room. Yani impromptu. Niko Ruero na nafeel nika deja vu. Kuna machupa na wasupa tu. Ni Big Baba late night kuwakuta tu. ZKU na USIU. Ndo mi locate ama peng na makaire tu. Kuja Ruero indo Sodom ya the great Kiambu.
Kuja Ruero, so come Ruero.